Magic Records, this one. Emanix Pan Production, a Victor Culture combination. Level. Wanataka stories zangu na mimi sina hata mambo. Wanataka mengi hata mimi sina hata chembe. Mwambie oh. Wanataka story na mimi sina story. Wanantetemesha na mimi tetemeki. Victor J number one, I am the winner. Wacha waongee kwa usiku watalala. I started my game way back 2007. Where were you if you think you know me? Thanks to my fans who lifted me up. Up to now my level no shaken up. Tawafinya, yani kuwafinya. Yani waniogope mpaka watadeki. I'm not shaken with what you think you know. Pretenders up Chris Black hat and niggas. I forgiven you, try another time, another style. Cause I know you guys, I'm there to stay. Yani kukangu mkam 7 yo. Yeah.
Naenda mbele.
Wanataka stories zangu na mimi sina hata mambo. Wanataka mengi hata mimi sina hata chembe. Mwambie
Victor wera tete.
Mwambie oh.
Ni wera wachi.
Mwambie
ya Victor ye tete.
Mwambie oh.
Yo Victor love logo ni pon. Tien to the kemiki ene. Tete no muke no touch. Ka bora to ajalo. Pien kirdano eno. Ka fudu ime rumete. Ka winyoro ro. Palo nyete kuma meno megi. Ama omede muke ma. Chilo music ma mir. Ento lere ilo moni na. Weni agwalu nyong. Mutaka nino mega beme. Askari pepe na kama beri ye. Pian pe kwa okumi. Pingo kong pepe na kama pinyo rudo. Achamu gimo. Shaps. Any culture, honora pink way.
Wanataka stories zangu na mimi sina hata mambo. Wanataka mengi hata mimi sina hata chembe. Mwambie oh. Wacha mchezo, toa shati, kaa chini, takusamba sana. Misoja wa Uganda forever.
Vita wachi wu, che, mak mukemi wanwa, mak mukemwa. Pien kirelweni kuma wanwa, gaka chua wachi. Mak mukemi ana, mak mukema. Pien kirelweni kuma ana, gaka chui wanga kuyoko. A Vita jenja, a mana culture, a manik sampra, production.